chonga chonga kwezo indaba yachondiwela othandweni yachonga chonga kwezo indaba yachondiwela othandweni yachonga chonga kwezo indaba yachondiwela othandweni yachonga chonga kwezo indaba yachondiwela othandweni akukho sizi akukho mini yezondlula lisendedwa akukho sizi akukho mini yezondlula lisendedwa anakancinci ndithucingisisa andinakuphosisa anakancinci ndithucingisisa andinakuphosisa Sizi akukho mini yezondlula lisendedwa akukho sizi akukho mini yezondlula lisendedwa anakancinci ndithucingisisa andinakuphosisa anakancinci ndithucingisisa andinakuphosisa
Yeah.